Walitim bitundu vya mala wali eriko ku police station ye Kalonga mu district ye Mubende baliko omwami gwe batasizza okuva ku batuuze nga baagala okumuta nga bamulanga kwenyigira mu butabanko mu makaage n'atandika okutuntuza mukyala we ekimuviiriddeko okufa. Agira polisi mbitundu bya mara mika Kigozi atubulidde nti okutuntuza mukyala we omusajja ono abadde akifudde mugano era nga kibadde kiviiriddeko n'abatuuze b'ekyalo okwekyawa. Kigozi agamba nti obusama tukorobati kala hake kabwatuusizza ku mukyala we Evers tuliahikayo olunaku olweggulo obwalese nga bumuse n'abatuuze kwe kwagala okumutuusaako obulabe.
Olunaku lwajjo omwami ono bwe yamaze okuba mukyala we ku ssaawa nga 10 omukyala yagenze mu koma era bwe yalabye ng'embeera y'omukyala eyonoonese n'ayagala okuteekako kakukola tondeka nnyuma. Abadduukirize baagenze okujja ddala kituufu omukyala omukka ogugwe gwabadde gwawedde mudda. Bano nno baakyusizza ebigere ne batandika okugoba omwami Karahache Robert. Ono nno baamufunziza ne bamukwata era ne batandika okumuyirika emigoba nte. Eky'omukisa omulungi abatuuze ababadde bakuba omuntu ono mwabaddemu ate abakulembeze beekubye mu kifuba ne bagamba nedda banne temukuba mulekeraawo ate era abakulembeze abalala ne bagidde ne babeegattako ne bakwata Karahache Robert ne bamuwalawala paka ku police station yaffe ey'e Kalonga.